nani umekosa, ama mapenzi yamegoma. Siku mbili umenuna, ugombi ndani umenoga, ama mapenzi ni kimara. Bado unanonea, bado unakosea, bado ukweli unaniambia, bado I believe you love me.
Boys, show my boy IQ. I love you.